yetu haina mini. Cheki vile siku hizi unwanted pregnancies zimekuwa mob among the teenagers. Hii ni strategy ya devo ya kukill the dreams of the future generation. Anataka my youth to live in the lie that sex before marriage ni kujibamba. But kujua Yesu ndo kujibamba msi.
Kujua Yesu ndo kujibamba. Kujua Yesu ndo kujibamba. Kujua Yesu ndo kujibamba. Ndo kujibamba msi. Sex before marriage ni kujibamba. Kulewa pia si kujibamba. Kuvuta bangi si kujibamba. Hata kuvuta shisha pia si kujibamba. Kujua Yesu ndo kujibamba msi.
Kuizi kulewa na kuvuta bangi imekuwa ndo the theme of the day. But my youth kulewa si kujibamba. Kuvuta bangi pia si kujibamba. Kujua Yesu ndo kujibamba mse. And if you thought you had it all, then wait until you hear this one. Kuchana jaba ndo imetikova mtaani. Hii ndo imekuwa the big thing among the youth. Hii pia ni strategy ya devo ya kukeep my youth in the darkness. But my youth nimekam kuwa show the light. Kujua Yesu ndo kujibamba. Yesu alikufa juu ya dhambi zako. Anakujua kutoka mwanzo hadi mwisho. Upendo wake kwako hauna mwisho. Njoo kwake cause kumjua Yesu ndo kujibamba.
Kujua Yesu ndo kujibamba. Kujua Yesu ndo kujibamba. Kujua Yesu ndo kujibamba. Ndo kujibamba mse. Since before marriage kujibamba. Kulewa pia si kujibamba. Kuvuta bangi si kujibamba. Hata kuvuta shisha pia si kujibamba. Kujua Yesu ndo kujibamba mse.
Kulewa pia nililewa. Kuvuta bangi pia nikavuta. Kulala na madem pia nililala. Na hata shisha pia nilivuta. Lakini since niokoke na jinaisi ndani ya Yesu. Na nimejua bila doubt that kujua Yesu ndo kujibamba mse. Ukijinaisi ndani ya Yesu, Bible inasema young lions wanaweza lack and suffer hunger. But those who seek the Lord shall not lack any good thing. Afya njema inapatikana kwa Yesu. Wife material pia anatoka kwa Yesu. True success and peace zinapatikana kwa Yesu. True fulfillment utapata tu kwa Yesu. So njoo kwa Yesu cause kumjua endo kujibamba mse. Madrezi na haribu. Nayo sex before marriage ita ruin life yako. Njoo kwa Yesu anakupenda. Cause kazi ya devo ni kuiba, kuwa na hata kuharibu. Christ on the other hand alika kukuokoa na pia kukutengeneza. Ndo uwe na maisha tele.